ungangehluleli ungalenzi iphutha ngiphise ngesihluleki ngoba awulazi kusasa lami ifiso sami siningi ifiso siningi ungangehluleli ungalenzi iphutha ngiphise ngesihluleki ngoba awulazi kusasa lami ifiso sami siningi
njengoba sebenza
some